kyesanyusa okuba nawasinga balungi akafuba kakano kakwemu okawulire munange nyweza tewali akugambako ekyo bwokimala nakalabo ko kakano wano ndinawakafaananyi nga kangeo katwalo olabengako nga wali ekiwubaalo okasikayo ng'olaba ng'empewo lwesuse munange kakubugumya mazima wampangula era ndi mu mutima weekyakalira nzuno weetaaye buli wamu wawo nze muntu akwagala ennyo asingayo okukulowoozako naawe munnange kyeŋŋamba tonji wanga kwata kwata nze ndiwo kati bwe woyagalawo okwata awatakusanyusa oyogererawo tolumya bwongobwo ekitakusanyusa okigoberawo kiba kibi okukisa munno ng'ate mwagalana tolumya bwongobwo ekitakusanyusa okigoberawo kiba kibi okukisa munno ng'ate mwagalana mazima wampangula era ndi mu mutima weekyakalira nzuno weetaaye buli wamu wawo nze muntu akwagala ennyo asingayo okukulowoozako naawe munnange kyeŋŋamba tonji wange kino kirangiriro eri abasajja abakwanakwana munnyambe bannange talize nsindika okusaba eri bapoosa abakwaniriza munnyambe bannange uno ye mumutalize nze kwesibidde ye dokita ekanze gwe mmanyi atakebeza mashini naye n'amanyi endwadde gye nnina
mpaka okufa mazima wampa